music from ZambianTunes.com.
Sulane fialungumbwa
fialungumbwa
amaboko yandi ekata ifialubembu amonu yandi yantwala kufintu ifibi aganwa kandi kaisulane fiamiponto ndefwa echebo chenu
yawe imwe mweo wandi yawe imwe
Aishila fi mukongola
mukongola
satanu yu aishila fi mukonaula
mukonaula
satanu yu aishila fi mukuipaya
ewakukongelesha
enefya fwaya afwaya bakufana nkwe kanshiba muninane bonse natuichebe
natuichebe
imirimo yesu pachalo bushe ila sekesha lesa nanguchiwa tie ni bonse tuchinje misango nukulolesha palya palupanda epo mulopa kwa mfumu yesu wasumine dimo tatuishi bafwe bantu tulabe mbuka mukulanda
mukulanda
dimo tatuishi bafwe bantu amazambia moyo tuchita nicholesa aliko tisholuse nokutemuisha fwe bana bakwe tie ni kuchive umulwani na mapange yakwe chila umo na umo eluke
yawe ni mwemwe
Pankasa sheme. Yeah, yeah.